I'm not going to be able to do it.
Government tusaba eyongere kyuse mu komu nkwata ya mateka fena mateka tugamanya kitufu baga tusomera naye kyetaaga ne gakyuka mu koka ky'omukyala ava waka agenda kumakya agenda kukola bamukutte nti essaawa za kafyu zikyaliko